Ntando Ntandana.
Bambo lwami kuhambo lwakho nami bathalashi thambo lami ithemba lakho mina struwa ngishanti hene ngiyazi abungitrusti balivari mina ngidlali ngawe ngifuna ukuphanda imali ngikhandi ingane ngidlali life nawe ngifuna ukuba iqhawe insizwa ikhalika silinqanye ngawe ngifuna ukhonza inkosi nawe impilo siphothule nawe and evele kusasa ngiyazi zobobizuzaka
mamo isela